Wanangu msinione, jamani msinione.
Makoni, makoni.
Msinione nina damba mjini, msinione nina ringa mjini, msinione nina vimba mjini, msinione na enjoy mjini. Bati yangu matikiti kudondoka, na vimba matikiti kudondoka, na ringa matikiti kudondoka, bati yangu matikiti kudondoka. Masharafu wanaringa na baby wake, kila kitu anamhudumia ndio maana zeki. Kigimani anatamba na pezi lake, kila kitu anahudumiwa ndio maana zeki. Nimechoka vitoto vya 2000 kila siku tiai, niko bize na mishangazi na enjoy mi ai. Demo dinshampata zuchu sepe tuwe bai, kusa na jinene pea antika fulai. Wanangu msinione, jamani msinione. Msinione nina tamba mjini, msinione nina ringa mjini, msinione nina vimba mjini, msinione na enjoy mjini. Bati yangu matikiti kudondoka, na vimba matikiti kudondoka, na ringa matikiti kudondoka. Bati yangu matikiti kudondoka, wanangu waya 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 mkari waya mama waya baba waya. Yalla 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 ya shababi yalla. Ukiniona kama bahati lakini nazari, sio tuku kama saki nimeongwa digari. Endelea kuviganda hivyo vimbaumbau vikuzeeshe, ay mama baba vikukondeshe. Daktari Kasongo, asa twende miuno 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 miuno, minuka miuno 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 miuno. Ganda, asa twende miuno ya mganto miuno, taratibu miuno kamona susa miuno, mama tena miuno paka chini miuno, taratibu miuno nipe tena miuno. Yeti unawezaje kumvumilia mtu wa kupihela, arafu uwezi hata kumkimbia lakini ya kupihela. Niwaulize, mtu anakupa hela, anakupa mali, alafu shughuli hakuna, mwingine ana kitu fukara kitandani unaguna. Yupi bora? Bora mi no money kila scratch off di hapa. Mitoto ya kiuni moja, Temeke moja. Zikiriza we Kingston for life. We Musa Mwamba, mwambie mama shea zidi kupiga misamba. Piga msamba we.